the ding dong, baby. Now do the ding dong, baby.
Abba,
I feel. Can you go Dubai? Tunakula ya machoma, baby. Umeniweza na we, tugaruke na magoma, sheri. Motemana ngae, kama ganja tutachoma, for real. Nitaondoka na we, hata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we, ama pema. Utafanya makosa sipondoka na we, ukigoma.
Utafosi utakacho, na kupa wapi mamacho. Wasionoke na we, yako mikato, micholo frani. So, najimaliza mwenyewe. Oh, sheri, 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 sheri mutima langa. Oh, sheri, 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 sheri mutima langa. Oh, sheri, 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 sheri mutima langa. Oh, sheri, 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 sheri mutima langa.
Ningekuwa chumbani, ningewewe seka na we. Kwenye sita kwa sita zile purukushani za kuseleleka na we. Kwenye chaki na pita pita
kifuwa ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Mawe ni queen, queen ten harass me. Na umekaki mjin, jin, yani nasty. I find pewe nambaku kwa napkin. Na wudum gum ni tupe kwa daspin. Nah, nilitaka nkufate kwa mbie. Ya kwamba nataka kwa mbie. Umembamba uyu mkaka mkimbia. Kone mshamba unenata. Aleka mdananda
alesacha. Nafosi utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasiono kena wewe, yako mikato. Micholo frani Picasso, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, sheri. Sheri, sheri mutima langa. Sheri, sheri, sheri mutima langa. Sheri, sheri, sheri mutima langa. Sheri, kunda chane. Sheri mutima langa.
Zala, give me your number, sweetie. Ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Yeah, yeah. You're the bad man preacher. Bad man. Yeah, bad preacher.
Abba!
Preacher.